that reading of family music. Bade kulindi lilanga maso gange gaba kukubo kwengateka. Oh, kwengateka. Nabulika kuona ndohozo tuseka. Kulo mkwandu kwena linina. Katiko kumyewe bulaya. Zekusubizo kukujukiza. Pionewe vyaliwo tulinga tunagenda.
Naye nawe laba wadenya pieno zijukira ya ndohoza wanera vira.
Tonera vira
wadenya pieno zijukira baby.
Naye nawe raba
wadenya mbieno zijukira ya ndohoza wanera vira.
Tonera vira
wadenya mbieno zijukira baby. Tonera vira
bakina diwez girl nalimutu wonga kwa galabuli kalunji. Neka kutonela uwi imbo bulunji nembu kuyimbira luli katona gena na vulaya. Mubayuda ya vampale mbaya. Kati wera vira nebien kujukiza. Yeta wazi yoni nja kulanyi rentalo zozona. Wow, 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 yeah. Take this love for the first time I saw you, yeah.
Naye nawe raba
wadenya mbieno zijukira ya ndohoza wanera vira.
Tonera vira
wadenya mbieno zijukira baby. Tonera vira
naye nawe raba
wadenya mbieno zijukira ya ndohoza wanera vira.
Tonera vira
wadenya mbieno zijukira baby. Tonera vira
yeah. Uyugila nze sagalo kume kulokolo vuzika kalunji ngenyoza. Sumagira kulaba muze. Baby, tell me what you want to eat when you come to me. Yeah, baby, please don't resist. It's a request. I got no one can be the best. Mutima gwange guna wabuwa. Baby, tundu vyo mubiri gwange vyo ya love yo. Whoa, 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 yeah. Take this love for the first time I saw you, yeah.
Naye nawe raba
wadenya mbieno zijukira ya ndohoza wanera vira.
Tonera vira
wadenya mbieno zijukira baby. Tonera vira
naye nawe raba
wadenya mbieno zijukira ya ndohoza wanera vira.
Tonera vira
wadenya mbieno zijukira baby. Tonera vira
yeah. Kale ya doza weza vya ita. Ebyange na tebi mala gaita. Kuliba kufa kukulitwa ula. Zinawe you gonna enjoy my love when you come to me. 3D wonders just in a offer me of a music.